ngani amazondo ngempela yangilandela lapha emhlabeni kanti kunjani amazondo ngempela yangilandela lapha emhlabeni kanti kunjani amazondo ngempela yangilandela ngoba ngishale ngoma ngifuna uthu amazondo ngempela yangilandela ngoba ngishale ngoma ngomoya wesono amazondo ngempela yangilandela ngoba ngishale ngoma ngifuna uthu amazondo ngempela yangilandela lapha emhlabeni kanti kunjani amazondo ngempela yangilandela Ngishale ngoma ngifuna uthu amazondo ngempela yangilandela ngoba ngishale ngoma ngomoya wesono amazondo ngempela yangilandela ngoba ngishale ngoma ngifuna uthu amazondo ngempela semva kwami ngoba ngishale ngoma ngifuna uthu Amazon, ngempela yangilandela. Ngemhlabeni